Golle simari sappo e didi. Ko hedde on saha Herod lamdo fuddi leptude hunde e dental gongdin bengal. O wardi Yaqubu mawnum Yohanna silama. Tenen o yi ina weli Yahuda en o jeggi Pierre ni. Ko e saha kewu ngurumo ala lawir wonno. Tagalde o jaggemo o sokemo. O yamiri didi nayi solda tebi diddal fof solda tebe nayo yo ndenmo. O mi jino ko darnoydema to yes yimbito so kewu dandore ngu benni ko dum wadi Pierre Rena e der kaso he kono dental gongdin be ngal ina torantona dum Alla torali nyibdi Herod fellino ko darnoydema to yes yimbito e on jamma o daani e hakkunde solda tebe dido tawi o mo tongira challali didi te alkatebe ina ndari e damal kaso he ina ndena don e don malaika jomiraado feeni kaso o yayni malaika o memimo e wuttollo findenemo wi
yaano ummo
dentan challale de ciirti e juudi makko ciami malaika o wiim
wattu paftol ma kabba padema
o wadiri non malaika o wiim
borna jallabe ma ndewa yam
kanko Pierre o yalti e kaso he o rewi e makko kon o andana ko malaika o wadat ko ko gongre gong o sikkano ko jiide be benne alkaati gadano kanyum e dimmo be jetti damal njemdi kuccir ngal der saari ngal ngal damal uddite hoore mum e yeso mabbe be njelti be ndewi e beddo goto don e don malaika o wirneemo hakkille makko arti o wi
joni dey mi andi tigiri ko jomiraado o neli malaika mum hakkitimi e joode Herod e kala ko yahowden damanino maami wade
cagalnde o durne meejo o fay galle Mariama yummum Yohanna gandiraado Marka do yimbe hewbe denti ina toro nde o hangi baafal ngal carwoowo debbo biiteedo Rode fay e damal he ngam namnaade holi kongo o heptini daandi Pierre o welti ha o yejjiti uddidde o dogi o rutti der habroyde ko Pierre dari boowal be mbiimo
mat ko akanga
kon o nangti hen o wi ko Pierre tigi be mbi
dum foti wonde ko malaika makko
e der dum Pierre jukki e hongudi be ngudditi baafal ngal be njimo be naji o mandini bi yobi ndejju o habri bi no jomiraado yaltaneri mo kaso o wi
kabre dum Yaqubu kanyum e bandiraabe wadbe be
cagal dum o yelti o fay nokku goddo weti subaka diller mawnde wadi e hakkunde solda tebe be ngoni e namno dirdi holi to Pierre night Herod Nelio yiloyi kono o ronka yede o nyaawi alkatebe be o yamir yobe bari cagal dum o ummi yude o fay sesari o heddi ton kanko Herod o mo sekanno tirnaabe e sidonnaabe no feewi ben bamdi njeeyto makko kibe hakkille Bilastus batulo makko nyaagi hawritede sableyd mumen jiggotono ko e leydi makko he nyarbe poti jodo daade de Herod borni chomchi mum laamu jodi e jappere mum woni e haaldude e yimbebe yimbebe ngulli bi
dum wona sawta ne ko sawta Alla
do ne don malaika jomiraado fiimo sabo teddinani Alla gildi ngefimo o seri e wonki dum e wayde non kongol jomiraado gol woni e saraade e bamtaade nden Barnabas e Saul njofni sarwis mumen dutti Yerusalem nawari Yohanna gandiraado Marka